studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde bete altinere sappo e jeegon lewru avril 2018 yamde jeenay soki sakrawel wuro jawam be duans ousmane nyal bulle kabaruji do mamadi keitata boggi jande to on kumpitade wido gouvernement mali o holliti wido joggibe kabode wombe le wuddu leydi di fu tete kabode de dabare wela himbe koro ñande fu torraji ɓuuri waɗede dow dawoɓe ley sahal ngal ley yontere jaɓɓinde himɓe hewɓe mbarmina caggal kokkerda dow laawi ɗi illa fuɗɗode hitande nde kasara laawi ɓeyde ke wadde leygal luure segu nde e wi gollirde anagere nde sababu kasaraji ɗi ana kewi hono rafi tedde ngal sariyaji yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannde bisimilla moɗon heɗade ɗi kabaruji fulfulde gouvernement mali holliti wiide le communiqué goto joggiɓe kaɓorde wonɓe ley hakkudere leydi ndi fuu tete kaɓorde nde dabar ɓamama caggal ko maire coprona le cercle kor holliti wiide fulɓe wonɓe ley guenni muɗum ndi fuu jalta ley guenni ndi nenno kanke hoore makko ɗum no maire o ittama golle o noddama du saria ɗo gonɗen joni ɗo ka nde dabare teddugol kaɓorde ngol weela himɓe koro Mamadou Samba Seku ɓeyda en faamu
holi tamaɓe de letal kuro ndu o yaltini ñande sappo e ɗiɗi lewru avril e canna pujugu kanko maire porona e ley cercle kuro hokki sarti balɗe ɗiɗi kala fulɓe gonɓe nokku makko ko laamu leydi mali marti kumpa kabar muɗum woni ko kolliti metti mabɓe fewde e oɗo jogola kanko maire porona o e ley battaki moɓe jaltini bangal ande kese ɗe gollirde premier ministre o holliti wiide maire o ittete golle tafun saria ɗum jokkitatomo bangal kabar muɗum e ley on wattu goto o laamukoɓe jamiri ɓorɗe tete junngo kala joguɗe ɗum ɗo nder wuddu leydi ndi fayso tawi saria yamri yo jomum jogo kaɓorɗe ka on ɗon nokku ka metti sanne yimɓele kuroɓe saabi e lewi maɓɓe ana hani tafu laamu o waɗa kaldal hakkunde maɓɓe e kala gomɓe nokku o nden ɓe ndenta gollude ko hani gollede e ley yimɓele hokkiɓe hakkillaji mum en e dow kabaru muɗum wonno kollitiɓe wiide oɗo kabaru o jogoraka no fewiri dabar mum lobbo yoɓe gara kuro ton ɓe gaɗa kaldal hakkunde maɓɓe e guɓe kaptoje ɗe nden e ley deƴere ɓeɗo joppa kaɓorɗe mum en neɗɗo goɗɗo landaɗo on ka holliti wiide laamu on hanno hinnade gila ɓooyi kala ko woni tewtude kaɓorɗe junngo guɓe kaptoje ɗe fadde mabɓe yeddude kala ko woni sariaji fina tawa mabɓe kano ɓe jogiɗi kabaru muɗum ni enne ɗum ɓeydan tan tiɗude yaadi fa hande lewi yimɓele landaɓe ɓe won kollitiɗo wiide dabare wonde won toon ko wona koɓe gondi ko saabi jamare nde famay fe kabaru muɗum ndenno eɗum wawi sambinde baasi goɗɗo e lewi dunke ande kabaru ndenagu ɗiɗo sariyaji ɗi jogui nafa sanne bangal hewtagol jaam ɗiɗo nokkuji ɗi ka ɗum foof e tawede ɓe kolliti wiide ana hani laamu o wawana ndenagu yimɓele onɗon nokku o caggal koɓe tetiɓe kaɓorɗe mabɓe e lewi Ibrahim Maiga kanko omo golla nokku wiyeteɗo ISS to Dakar toon sowoni laamu o na yiɗi tetude kaɓorɗe junngo jamare nde ma dun guɓe yoga ana hani ɓe dawra no jamare nde hakkille mum joɗoto bangal ndenagu ndenno oɗo kabaru o wona fe hunde famɗude saabi yo darande laamu o hinnade ndenagu jamare nde e kañe kala ko woni fi mabɓe nder nokkuji ɗi ɗum hollitata
sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon famboɗo mbawi ƴewdeɗi kabaruji fuɗɗo helloji amen facebook et twitter fa dokkonto ko woni hakkillaji moɗon no mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e go dawoɓe dow laawi gonɗi ley sahal ngal ñande fuu ɓuuri heɓude torraji ley yontere ƴaɓɓine nde karaŋaji kewɗi kerta dow laawi ɗi yimɓe hewɓe ɗum mbarminama yogaɓe du tetama jawdi muɓɓe Mamadou Samba Seku
gila fuɗɗoɗe yontere ƴaɓɓire nde nokkuji kewɗi nder région ŋaji gawu e Tumbutu jiidi e bonandaji kewɗi dow laawi ɗi hecci keñantu gawu toon mobilaji transport ɗiɗi goni ɗi hippugol gaɗa fewde muɗum nder nokku taboyi to Tondibi e ley cercle ɓurem yimɓele nayon jon en kaɓorɗe mbaɗɗiɓe ɗum motoji goni golluɓe ɗiɗo golleji yimɓele mobile rendez-vous ngel tetama kala koɓe jogi ɗiɗoɓe ngel kay hewti gel saliki darade piɗi ngel jaabe kewɗe ɗum laati sababu neɗɗo goto barmi hen fa hande nder région gawu e dow ɗatol goosi gawu burandaji gaɗama fewde e kar mawɗo goto seeda fuji kolliti wiide ana e yimɓele gonnoɓe e ley oɗo kar ɓe fimum en fuu teta ani mabɓe ɗum piyaɓe fa barmi fadde nden won hippugol gaɗa ngol fewde e gollowo ONG goto to goosi tunno nder gourmari e ley région Tumbutu yimɓele hippuɓe e dow makko ɓe tetimo moto makko e kañi kalisi kewɗo ka hultama wiide kanko hoore makko kay baasi fof heɓalimo guykaji bonandaji kewɗi e kañi ittugol yonki yimɓele dow ɗiɗo ɗati sahal leydi ndi laati sababu ɗi laatike nokkuji ɗi bandeji gollata kala ko ummuyi woni ko hollitti yimɓele nawtortoɓe ɗiɗo laawi ɗi yo dun yimɓele jooɗiɓe nder ɗiɗo nokkuji ɗi
farewbe mali beyde andede dow bembe andede ambassade leji suwede e gollide dow gollidal wikimedia mali njangini do bamako do himbe sappo e njoyon humantebe humantobe dum de jande balle didi yo farewbe habbetibe sanne kolite ko ngadi dow bembe andede yalla be beyda famenede ko be gollata fa du portal wad hakkunde rewbe worbe dow bembe andede kedde ko fana jakti kedjaado wikimedia mali wi hawo berte do faccitango mamadou sama seku
et cette formation est particulière parce que
yo jande hertande sabibi ngonde e wadde bindi dow kabar rewbe dum woni niki gab yo buytude kala yebare rewbe der internet anani worbe rewbe fuf lato gotum der kabar wikipedia gollirde kedjaado leedi sodde e kanye mine ko amen tayki wide do bindi joyi ngadaadi di nay fuf na do worbe goto woni ngada do rewbe dum holi taraf patal mawdo den namne gondi wadde windande do rewbe halanan en leedi mali gilla wattu sokolon jata yo dun bindi di imbele mbawata nawtrade do bembe ande kesede yo hejo golle mo lam ko be kan hinnaade hana fi imbele wobbe ndente e kabar mudu faiso idun lato an hani be bedene famu no fewri yalla kedde adnar no fufna heba kabaruji kantidi do leedi mali
avoir des vraies informations sur le mali
le ngendi segundi kasara lay be de ke wadde ko sagiti joni dum dum wonno ko anazer segu taykiti le fuddode hitande 2018 de wi horejo de gollide gonne le region o ko sabim binidi kasaraaji ana heewi anni ko kedjaada men gondo segu mohammed cisse hebeni en jiwde ton do faccitaango mohammed sama segu
le lewru wotoru janvier hitande 2019 tan golloobe protection civile segu kolitibide asidangaaji chapande janay didi ngoni ngadaadi yimbe le sappo heddigi hen temedoro chapande njo barmi odo adado na holita farati modo gondo der circulation ngalure segu won kolitibe wide tagu jamarande sambinta odo farati o segu yo ngalure mawnde non ka jo e mutube njarata ccc den ko be ndarata sukabe be be ngatana ko e mabbe hakillo be njara seeda seeda bangi goddo dun wobbe kolitibide yo wayde famu seriaji lawidi be andadu nafakaaji panoji ngudi do lawidi ndanno dabar mudun yobe janga seriya lawidi be golliradi dun no haniri e lewi horabe gollirde humaninde ndenaagu do lawi dido asidangaaji di yo batte rafi andal rafi tabagol seriaji lawi e lewi Blaise Adama Dina kanko ni kedjaado anazertu segutun wattu jun o batte segu hebbi échanger keso o itayki wide asidangaaji di kewi ana e yimbele be andana fe no lawi di njarata ndenno iya fuf e be njadda sariya kamar mudun kambe horebe anazer leedi mali be kolitivide be kunjana hore kumpitali kanye be dande famu jamarende yalla asidangaaji di nabuyto
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakirabe njandaru en kabaruji pinto le region ngaji meden di jeune chambre international wadi batmudun noga e go obo nyande sappo etati e sappo nay lewru avril du do sito segu sisil mobi tubi hikka sukabe lanen do fa kabo pati basiji ngada tiagal woteji fandangal kawrital balle didi yo fa be ndara golleji di balle chapantati e jetti gondi le fedde de ngadi kanyadu fa be ndara ko be kani daranade hitande 2018 de himbe mali burkina niger senegal e legin fu kawri e ngal kawrital le cercle ku chala fedde humuninde pa bondiral yobe gendi ciere waddi le timode yonterende jamma jande qur'ana wi humunibe dum lengal kawrital be nena be kolliti nafaji gondi e qur'ana be ngadi duwa wuji fa jam warta le leedi meden di micintindi on sembe kabaruji di hollitinde wiide jogibe kabode gombe le wuddu leedi di hollitama wiide gouvernement holliti wiide tebe tete kabode dabrende nena wela himbe korobe nyande fu torraji buri wadede do dawobe le sahangal le yonter jabbene de himbe hewbe barmina ciagal ko kerta do lawi di illa fuddo hitane de kasara lawi beede ke wadde lengal lure segunde e wi gollirde anazer nde ko sabbi bini di kasaraaji ana heewi kolliti wi de himbe hewbe teddinta sareaji amanaadi dow lawi di sagiraabe do kadude di kabaruji ka kedde heda yewtere nde ana yeso wassalam